get up. Alongside in a place. In a day, not the mother. In a day, not the mother.
Ah!
Oh God.
The true boys in the building. Raisi. Na Babylon busy. Ayo Miller.
Shoda kibape. Singu wana sisi tukukape. Leta mazape. Pigo zetu kali kamu gape. Ukijifanya wembabe sana. Mwisho wa siku tutazingu wana. Ishuza koza kufatiliana. Mwisho wa siku tutaumizana. Mwanzio mtu peace, ila ukidis. Sina gauruma. Usifosi kuwa sis. Hatu kama tiki, utakanyuma. Si hatu nagamisha na kitoto. Ukitugusa umewasha moto. Kutuongelea ni msoto. Si hatu menimisha na kinoko.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
Ayo Babylon busy. Baeleze.
Nyani ze. Funga domo lako nyamaza. Bidhaa sio zako unasambaza. Matangazo ya wenzako unatangaza. Bona we unaliwa ako na Mungu kakataza. Endeleni kusema wale mwengwa don't care. Naendeleza wema na wema hautopotea. Rap na yendesha vyema bada ya kondoka ngwea. Nashukuru na hema nimerudi tena na baba yaga kwenye air. Si hatu naga ishu za kitoto. Kitugusa tumewasha moto. Kutuingilia ni msoto. Si hatu naga ishu za kitoto.
Mwazio mtu peace. Ila ukidis, sina gauruma. Usifosi kuwa sis. Hatu kama tik, utakanyuma.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We don't care. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Jimmy.
Ha. Ah, yeah.
Don't care. We don't care.
We don't care. What's up, haters?
We don't care. We don't care.
Tunachofanya tunafanya.
Okay.
Hatujali wewe unasema nini. Keep hating. How's your? Life is golden. It's Baba Yaga.